mazi si toa rain kupa luya sana pi waja lu matuwe puta do mitya ya ja mazi anie kete kini nai mazi si toa rain kupa luya sana pi waja lu matuwe mchong cha mchong da ve ni nai ja mazi
See you.